Korintiyanko en ɗiɗaɓol suurewol sappo. Imi toro on nder lestinki hoore imunyal almasihu. Min Bulus noddeteeɗo lestinɗo hoore to imi wondi imoɗon. Amma to mi wonda imoɗon, imi nodde metanowo on isembe. Woɓɓe yimɓe e mbi'a imin gaɗa jonde iri nde yimɓe duniyaaru ndu'u. To mi waroyi to moɗon, mi nyumi e haani mi haɓana ɓe. Imi toro on, to on gaɗan mi waɗana on non. Konde e duniyaaru min ngoni, min konirta bo duniyaaru ndu'u. Gam min konirta ko ndu honirta. Sai ni ko min konirta e wodi bawɗe Allah, bawayɗe halka ko wodi sembe fu. Imin keɓa jalorgal dow ko ɗiye geddi e mawnitaare, kaɗaynde yimɓe anda Allah. Imin nanga nyumoji fu, min ngartira ɗi gaɗayɗi ko almasihu wi'i. Gaɗa on kolli on gaɗoɓe ko almasihu wi'i. Imin shiryi min torra ko moye moɗon ganyuɗo waɗa ko ɗume ko almasihu wi'i. On ndara ko ɗume dow dow tan, fu tabbitinɗo almasihu jeyimo, sai o fama ɗu'um. Nonno almasihu jeyirimo, non minon ma almasihu jeyimin. Jomirawo hokkimin ardare gam min shembiɗina hoolare moɗon, na gam min bonnande. Ko to min mantorake ardare nden ko ɓuri no haani, min nanata shemtuɗum waɗuki non. Mi yiɗa ngi'on bo imi yiɗi mi hulnira on ɗereji ɗi mbindanmi on. Gam woɓɓe e mbi'a ɗereji ɗi Bulus windani en iɗi shaawi haala tedduka, shembitka, amma to imo wondi e meɗen o tampuɗo, boliɗe makko ɗe tekka. E haani iri ɓen ɗon yimɓe ɓe anda ko min mbindanta on nder ɗereji to en gonda, kanjum min gaɗata to emin gondi e moɗon. Ɗum waɗata ko min pottina koye amin e mantoɓe koye maɓɓe, ko min kosha koye amin bo maɓɓe. To ɓe pondiri koye maɓɓe e koye maɓɓe, nden to woɓɓe nder maɓɓe koshi koye maɓɓe ɓuri woɓɓe maɓɓe, ɓe kollay e ɓe ngodi hakkilo. Minon bo min mantitatako ko ɓuri no haani. Sai ni min daro dow kerongol Allah nokkanimin. Ɗu'um hawti e kuugal ngal min kuwata nder moɗon. Nde min jehi to moɗon, min ƴaɓɓaki kerongol Allah nokkanimin. Gam minon ngoni artuɓe waddanki on habaru belɗum dow almasihu. Min mantortako ko ɓuri kerol ngol, wato min mantortako kuugal ngal woɓɓe ngaɗi. Amma kammunde amin woni hoolare moɗon waɗa ka ɓeydaki, nden kuugal ngal min kuwata nder moɗon ɓeydo na seɗɗa. Non warta e laawol no min ngaajinirta habaru belɗum nder goɗɗe leyɗe gonɗe yeeso moɗon. Min giɗa mantoraki kuugal ngal goɗɗo waɗi nder kerol ngol Allah hokkimo. No ayare wi'i, fuu mantitotoɗo o mantitoro jomirawo. Gam namanowo hoore muɗum woni jaɓaɗo, jaɓaɗo woni mo jomirawo mani.